Usukuyibuza ukuthi kungani singalaleli? Siqinisa amakhanda kubahola abasola emhlabeni. Hayi kubo kuphela. Ngisho naNkulunkulu. Kuqhamukaphi? Kungani kwenzeka? Usacabanga. Ngubengelele kwamukele futhi engosini yethu eFresh. NgingusiBonelo B.T. Ngema, ongumlomo kaBenny Diamond weChristian Networks. Kuqala kude kabi, anginjalo. Sesakhasa, siqala ukufunda le gama elithi angifuni. Futhi uma usucabanga ngakho, okuningi ukukhula okungakho, ngokufunda ukunqobuzana nabasemagunyeni, kuze kube ngukuthi esigabeni thizeni, siyakhula, sibe ngabakwazi ukuthola ibhalansi enhle, ekuthobeleni igunya, nokuhluza kahle, phakathi kokwenza into e-right, nalokho esikufunayo okufunwa yithina. Inkinga ukuthi asivamisi ukufika kuleyo bhalansi enhle, enempilo. Kahle hle, abaningi abafika kufika kuyona. Futhi lokhu kuyinkinga umhlaba wonke la kunoluntu khona. Kuyinkinga abanye abaze baguge bagobe bengayinqobeli. Umzabalazo abaningi obehlulayo ukuwina. Kodwa namhlanje angikutshela ukuthi ngumzabalazo uNkulunkulu ofuna siwine. KwabaseRoma 11 verse 32. Ngokuba uNkulunkulu ubavalele bonke engalalelini ukuze abahawukele bonke. Njengoba ngishilo ukuthi isemhlabeni wonke lenkinga, bonke abantu banqabile, basanqaba futhi kumlalela uNkulunkulu. Kungani? Ya, yingoba nakho la. Esinika lo mbuzo uthi kungani? UNkulunkulu uvumile ukuthi sonke singamlaleli ukuze asikhombise umusa wakhe, ukuze kungabikho noyedwa kuthina ongayiqhosha qholothe ngokuthi muhle kanjani ekumlaleleni uNkulunkulu. Lo mzabalazo ukhona ngokoqobo. Indaba ezinhle ukuthi awuwedwa. Kumzabalazo sonke sibhekana nawo. Ngumzabalazo awuvumele impilweni zethu ukuze asikhombise umusa wakhe. Ngakho sihlobo sami, ngokuzayo, ma wehluleka ukumlalela, vuka uyithathe, thuntuthuthuli, qede uqonde phambili, ubheke kuye, uthembe umusa wakhe. Ilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe li-fresh namhlanje. Le nkulumo ungayithola nge-audio ye-WhatsApp, inombolo yethu ithi 067-706-0077. Asikhuthaze futhi uthi jeqa kuwebsite kunokuningi okuzoba isibusiso kuwe. www.freshzulu.co.za.